Circo. Circo Media. Hip-hop. Woo! Sound chef.
I was on a lost and found list, but I'm glad you the one that found me. I only have one question. Unanitaka ama weni wawahuni. Mali safi skini ya lotion. Zikipanda mindio na shusha. Sini chukie bure sina makosa. Nime mnoki zaidi ya aluta. Bam bam bilo. Bam bam minangusha kilo. Naipele kachini yonda bilo. Hii ni B5s yo, you better know. Oh yeah. Bam bam bilo. Bam bam minangusha kilo. Naipele kachini anda bilo. Hii ni B5s yo. Bye bye la bamba. Wendo na ini bamba. Tucheze kibamba nawe. Baila bamba. Oh oh. Baila ila bamba. Wendo na ini bamba. Tucheze kibamba nawe. Baila bamba. Oh 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 oh. Feelings in my heart, feelings in my soul. Nikikuona na mtu wanga inani umaro. Najifanya sitaki huo ni ubisho. Napenda za kuchuchu ni vile sikusho. Baby do the one draw. Baby come and dance for me, yeah. Baby do the one draw. Baby come and dance for me, yeah. Bam bam bilo. Bam bam minangusha kilo. Naipele kachini yonda bilo. Hii ni B5s yo, you better know. Oh yeah. Bam bam bilo. Bam bam minangusha kilo. Naipele kachini anda bilo. Hii ni B5s yo. Baila ila bamba. Wendo na ini bamba. Tucheze kibamba nawe. Baila bamba. Oh oh. Baila ila bamba. Wendo na ini bamba. Tucheze kibamba nawe. Baila bamba. Oh oh.